Ezinengi lezi zalwane zeZimbabwe zisemzansi ukuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilayo kuleviki. Uyasebenza abuye acule njalo. Namhla siphethe idlathi lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
Le albhamu yi-albhamu yokuqala ngqa ngikhiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Itayitli ye-albhamu yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa-ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uZulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa koBulawayo eMpilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa i-Everlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-acapella.
Ngiyesilaye namhla kuhlelo Wozo Friday ma usanda kusijova. Kwezwele isifiso sokucula ingoma ngokuthuluka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Ngingakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD, abantu babuya ngobuningi bawuthenga ngempela ngobuningi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayayicula indawo zonke. U-Agasti obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-albhamu lizobele ngelesibili lelo.
Akubusise abalaleli ngamazwi amahle njalo ubatshele ukuthi bangaxhumana nawe ngaphi.
UJesu uyabathanda, asizilungiseleni ngokuba uyabuya masinyane. Ngitholakala ku-Twitter, ku-Facebook naku-YouTube. Na-contact number ami awe WhatsApp noma ukufonelwa ku +27734533075. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yiwo umdumo opholileyo ovela kumculi wengoma zokholo uStanley Nyathi esinaye kuhlelo Woza Woza Friday. Ibe nempela sonto ebusisekileyo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngoba ngikho nakhashana izinto ezilodwa Thank you.